abantwana ostamshini ngoba vele nyakhithisa mina sebembiza umakhithisa abantwana ostamshini ngoba vele nyakhithisa mina
Siakala manje.